tozali koreprezante ba victime nyonso te, atako tondimi ke victime nyonso tu azali na droit na justice. Biso tokoki nde koreprezante kaka ba oyo basingaki biso torepresente bango.
Otangi ba milisi to mangomba ya basimba minduki, kasi batangaka pe ba ngumino o bazali milisi to lingomba basimba minduki ya babanyamulenge, bango pe babomaka ba botolaka biloko basalaka pe bakama be.
Ezali malamu kosala difference. Tozo koreprezante milisi te, mutu oyo asimbaki munduki mpo abuma muninga. Biso tozali koreprezante nde ba victime.